Now you're in the building.
This one, how you handle music? Machada Asia, it's you, rappers. You already know what it is, nigga.
Skills na move me na nguvu kaza hack na wakili ya wazungu na motundu ya e-track mbiasiri ibaki juu Haji handle music na ongea lugha ya pesa kitu beef ni bush visa card master card zisome 06 maemi ya marafiki Facebook na Twitter success sweet mama limrurie tabasamu na sweet wana kila day iwe tamu sitabadilika nitabaki Solomon rap richa nitadum na uongo vichochoroni success mi nataka ni own my own rebel famous karoka kelly skuka just so big cars big house more clothes more shoes my own radio station that's what I'm about to do nilianza pesa misere kabla sijafika nane mi ni picha ya Nyerere fisadi usinitizame ah. mi nataka success Mi nataka success
Sijifichi kimafumbo na yaleza kama tungo Mistari mipefuka kabinti alavunja ungo Jitusu jikwae Mikisiki cha mpingo Subutu ni kuvae we kijiti meni nandosu Kiduku na vunja mikogwe na nyonga bege Nimiva kivyonjo na nyudos na konga swaga Tunde sawa mzawa Washangazi wakuja Pata fursa ya marifa zifuata levo za buja Na sienzi tenzi kasumjuzi na conversize Snitchi na wapa kavo na shindo kunililize Chunga ulojibanza kamkimbizu poge nini Uvine na panga stanza kali sasa nyuma gani Ingrishi bishana na mshiriki mimshindana Tulingani weni beta mini writer wezi ram wagwan In the green im huni sifugi mwani na chana na choma chezeo pote gizani Buda brand
Mi nataka success Sito taka success
Hari meansa Begin war Wazembe pembeni gentleman na saka do Kisinguo na pakwa chosi wezi ku set it off do Shafunguka snitch wezi stop Welcome to my show Be show na kabwa ko Young nigga on my way MCs don't play You can't fuck with me kwenye flow siko lay Izi ni zaidi ya haya utapelekwa pabaya Walondis leo vichwa chino anaona You can't touch with this you flow na vunjwa taya Na vua na potokea It's green city mbea Mapanso na nikole na tema speech bila haya Take MCs Na uchezesha step kila idara Call me the specialist, my lips na drop hot shit Best rhyme does na zonweka on chart Snipers wezi kukosa nikisha kweka kwenye target
Mi nataka success
Sito taka success
Sito taka success